I'm going to speak very rapidly because our time is limited, and because when you have translation, it doubles the time. You understand why I need to speak so quickly.
Jeg skal snakke fort for at det tar så lang tid med tolking og sånn, så jeg må få det unna.
Because it's a very long message, and I don't have much time to give it, so I need to speak very quickly. I'm speaking from the book of Jonah.
Jeg skal tale fra Jonah-boken.
And I will give you around 5 minutes to find it.
Jeg skal gi dere 5 minutter til å finne fram Jonah.
And while you're looking for it,
mens dere leter,
if it's any help, it's right after Obadiah and just before Micah.
Det etter Obadiah og før Mika.
It's page 720 in my Bible.
Side 720.
So start looking.
Okay, side 1040.
I don't see a clock.
Jeg ser ikke noe klokke her, ja.
Great, I've got plenty of time.
Okay, ja, da har vi det så til.
My wife is not with me on this trip.
Kona mi ikke med på denne turen.
I'm very sad for this.
Det jeg lei for.
But she is going to Sweden next month.
Men hun skal til Sverige neste måned.
With her sister.
Med sin søster.
And her 94-year-old father.
Og sin 94 år gamle far.
Because he wants to see his cousins before he dies.
For han vil gjerne se treffe søskenbarna sine før han dør.
They were Lutherans who became Swedish Baptists.
De var lutheranere og ble Southern Baptists, Swedish Baptists.
Swedish Baptists.
Så ble de baptister.
And they went to China as missionaries in 1917.
Og de reiste ut som misjonærer til Kina I 1917.
And my wife's grandfather, Dr. Löfgren.
Og min kones bestefar, Dr. Löfgren.
They're really Olsons, but the Swedish government paid them money to change their name to something other than Olsen.
De heter egentlig Olsen.
Too many Olsons.
Men det var noe myndighetene grep inn. Vi kan ikke ha så mange Olsen, så det ble måtte endre på det.
And her grandfather served in China until 1949.
Og denne bestefaren til kona mi, hun, de jobbet I Kina frem til 49.
But actually didn't leave China until 1954.
Men forlot ikke Kina før I 54.
Because from 1949 to 1954, Dr. Löfgren was a prisoner of the communists.
For I de 5 årene fra 49 til 54, så var han fanget. Löfgren var altså I fangenskap.
And my wife's father's dream was to be a doctor and go back to China where he was born and be a missionary in China.
Så da min kones far da, hans drøm var også å bli en lege og kunne reise tilbake til Kina som misjonær.
But when he finished medical school, the communists took over China in 1949, as I said.
Men da han var ferdig med medisinstudien I mellomtiden, hadde kommunistene overtatt.
So he couldn't return to China.
Så det var ikke mulig å dra til Kina.
So he was sent to Jordan.
Så han ble sendt til Jordan I stedet.
And there my father-in-law was a doctor for 36 years in northern Jordan.
Så min svigerfar tjente som lege, misjonslege I Jordan I 37 år I nordlige del av Jordan.
They were appointed missionaries in 1950.
De ble utnevnt eller altså de var misjonærer fra
1950. Have you found Jonah yet? Because I'd like to get started with the message, but until you find it.
Altså jeg holder på å fortelle litt nå I mellomtiden mens dere leter etter Jonah, ikke sant?
Have you found it?
Har dere funnet Jonah nå?
Ah, then I'll stop talking about the film. Okay. So Sven, your son is in Jordan.
Så Sven, sønnen din I Jordan også.
And Reidar and Martha are in Jordan.
Og så hører jeg om Reidar og Martha her, og de I Jordan.
Whom I'll miss, unfortunately, next
week. Jeg savner dem.
So my wife is from Jordan.
Jeg vil jo ikke møte dem, dessverre. Yeah.
But I'm from Israel.
Men jeg kommer fra Israel.
Living in Lebanon.
Jeg bor I Libanon.
Jonah chapter 1, verse 1.
Så begynner vi å lese fra starten I Jonah.
The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai.
Herrens ord kom til Jonah, sønn av Amittai.
So we know this is God's man.
Så vi skjønner at dette en Guds mann.
With God's message.
som har et budskap fra Gud.
We know those two things from the very first verse.
Dette skjønner vi fra det aller første verset.
But there's something unusual here.
Men det noe spesielt.
His name is Jonah.
Hans navn Jonah.
Jonah in Hebrew means a dove.
Det navnet betyr, altså ordet betyr en due på hebraisk.
But we all know the story of Jonah.
Men vi kjenner jo historien om Jonah.
And we know he's not a dove.
Og vi vet at han ikke egentlig en due.
He's a hawk.
Han en hauk heller.
Of course.
Selvsagt.
But this is a man called of God.
Men det en mann som har et kall fra Gud.
Verse 2.
Så har vi vers 2.
Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me.
Stå opp og gå til storbyen Nineve og rop ut over dem at jeg har sett ondskapen der.
Go.
Go.
The founder of our mission, Lauren Cunningham,
grundläggaren av ungdom I uppdrag, Lauren Cunningham.
He had a message called the go of the gospel, because the word gospel has G-O, you know, gospel.
Han hade liksom ett poäng av detta med gospel, G-O, go.
Does that work in Norwegian?
Det passar inte helt på norsk, men vi skönner.
Not really. You understand though. Okay. Now you have to preach a different message in Norwegian, but in English you can talk about the go of the gospel.
På engelsk kan du liksom lage et skikkelig poeng av dette med the go, altså gå-delen I evangeliet.
You can't be a blessing unless you go.
Du kan ikke bli til velsignelse hvis du ikke går.
It's as simple as that.
Så enkelt det.
You know, Lauren used to tell us, I can get you into any country in the world.
Og Lauren som sier som så at jeg kan komme, få deg inn I hvilket som helst land.
But I can't guarantee that you can come back.
Men jeg kan ikke love at du kan komme, at du kommer ut igjen.
I had a friend, Rayona Peterson, who went into Albania.
Jeg hadde en venn, en dame som heter Rayona Peterson, hun dro til Albania I sin tid.
And she was caught.
Der ble hun arrestert.
And there was a trial.
Og sto for retten.
And she and her YWAM companion were sentenced to death.
Og hun og hennes kollega fra UiO, de fikk en dødsdom der.
Albania was like North Korea is today.
Den gangen var Albania omtrent sånn som Nordkorea nå.
They got in.
De kom seg inn, ja.
Were they going to come back out?
Ville de noen gang komme ut igjen?
Their book was written about it.
De har skrevet en bok om dette her.
It was called Tomorrow You Die.
Og titlen på boken I morgen kommer du til å dø.
So they were the next day they were set to be executed by a firing squad.
De var da satt opp til å bli henrettet ved skyting neste dag.
And something happened.
Men så skjedde det noe.
And you have to buy the book to find out what happened.
Og men kjøp boken hvis dere vil vite hva som egentlig skjedde nå.
Verse 3, but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish.
Men Jonah gjorde seg klar til å rømme for Herren til Tarshish.
The word of the Lord came to Jonah.
Herrens ord kom til Jonah.
We'll find out in chapter 4 that there was a conversation that's not recorded in the book. There was a conversation between God and Jonah, it's not recorded.
Vi skjønner fra vers 4 at det har vært en dialog mellom Jonah og Herren. Det ikke riktig nok skrevet ned, men vi skjønner at det har vært det.
But we know from chapter 4 that there was some sort of argument between Jonah and God.
Det foregikk en diskusjon der.
It probably went like this.
Antagelig så var den som følger.
Look, be reasonable.
Vær nå litt fornuftig da.
Let me just give the word from here.
La meg få gi det budskapet herfra.
Now where is here? Gad Hefer. Jonah was a Galilean from a town near Nazareth called Gad Hefer.
Og Jonah han kom egentlig fra Galilea, fra en by I nærheten av Nazareth.
North of Nazareth called Gat Hefer. That's the name of the town that Jonah is from.
Ja, dere hørte hvor han var fra, litt nord for Nazareth.
So evidently, Jonah probably said, listen, it's a long way. Let me just say, thus saith the Lord, you know, give the word, and I can stay home, and everything will be okay.
Gud, la meg nå bare få kunne tale ut dette budskapet herfra, altså la meg slippe å dra dit.
Because think about it. It's 500 kilometers from Nazareth to Nineveh.
Det rundt 500 kilometer fra Nazareth til Nineveh.
Okay, but you can't go that way because it's desert.
Men du kan ikke dra rett linje, for det bare ørken.
You have to go north.
Du må gå nordover først.
So from Galilee into Lebanon.
Galilee oppover til Libanon
into
først.
Into Turkey.
Helt opp til Tyrkia.
Hang a right.
Og så snu til høyre.
Walk east.
Og østover et stykke.
Hang another right.
Og høyre igjen.
Into Iraq.
Inn I Irak da.
And you arrive in Nineveh.
Og så kommer du til Nineveh etter hvert.
And that's 1,500 kilometers.
Og den veien som sådan 1,500 kilometer.
There's no easy jet.
Det ikke noe lett, det ikke noe flyforbindelse.
It was not only an expensive trip.
Det var ikke heller billig.
It was a dangerous trip.
Og det var farlig.
You had to find a caravan.
Du måtte finne deg en karavane.
Because otherwise the Bedouins would get you.
For ellers ville beduinene ta deg.
Oh yeah. And by the way, that's why it's called the Fertile Crescent. You can't go from A to B. You have to go like this to go from Nineveh back to Israel, Israel back to Nineveh. That's why Abraham. Abraham did the same thing. He had to go north. He hung a left, walked west, hung another left, walked south through Turkey, through Lebanon, through Israel.
Så denne ruta, denne halvsirkelen, den fruktbare halvsirkelen, ofte referert til som et geografisk fenomen, og Abraham måtte jo gå den samme veien han I sin tid, bare en motsatt retning.
Ja. And so it's a lot of trouble.
Så det ganske mye bry, da.
Takes a lot of time.
Masse tid, da.
And money.
Det ikke dyrt, da.
And it's dangerous.
Og farlig.
The other thing is, to ask a Jewish person to go to Nineveh.
Men så har du det faktum å be en jøde om å dra dit til Nineveh.
It's like to ask an American to go to Moscow in the 1950s.
Det kan sammenlignes med hvordan det var for en amerikaner å skulle dra til Moskva på 50-tallet.
Or to ask a Jew to go to Germany in the 1930s.
Eller om en jøde skulle reise inn I Tyskland I 30-årene.
Because the Assyrians were the Nazis of the ancient world.
Du kan si syrerne var på en måte nazistene I den gamle verden.
Jonah knew the Assyrian treatment.
Jonah han visste godt hva som ventet I Syria.
Because the Assyrians invaded his land.
For syrerne hadde også den gangen invadert landet.
The Assyrians would cut down the trees.
Syrerne raserte skogen.
You don't cut down trees where I live.
Du hogger bare ikke trærne I traktene våre.
Oh no.
Du gjør bare ikke det.
Trees are precious.
Trær verdifulle.
It's not like Norway, we have too many trees.
Det ikke som I Norge hvor det for mye av dem.
And they would poison the wells.
Og de ville videre også forgifte brønnene.
And the Assyrians would sow salt in the soil so that you couldn't grow crops.
Og I tillegg så ville syrerne spre salt utover markene så de ikke kunne dyrke noe lenger.
And they would kill the men and they would take the women and children prisoners and make them slaves back in their homeland.
Og de drepte gjerne mennene og tok kvinner og barn med seg som slaver.
And God says to Jonah, go to Nineveh.
Og så sier Gud til Jonah, dra dit.
Forget it.
Glem det, sier Jonah.
So what does he do? He runs away.
Så han rømmer rett og slett.
Now as a prophet, he knows you can't run away from the presence of the Lord.
Han vet jo som en profet at det ikke går an å komme seg unna Guds åsyn.
No matter how high up you go, God is there.
Du kan ikke komme høyt nok.
No matter how low you go, God is there.
Du kan ikke komme lavt nok.
A prophet running away from God?
En profet som skal prøve å komme seg vekk fra Gud?
No way.
Det finnes ikke. Det går ikke.
But he was not willing to be a blessing.
Han hadde ikke villigheten til å være den velsignelsen.
Blessing. Where's Mubarak? Mubarak, where are you?
Hvor har vi Mubarak her? Der har vi han oppe på.
Okay, Mubarak. That means blessing in Arabic.
Navnet ditt betyr velsignelse på arabisk.
May the Lord bless you and may you be a blessing.
Må Herren velsigne deg og gjøre deg til en velsignelse.
Amen.
Amen.
So so we know the story.
Vi kjenner jo historien.
He gets on a ship.
Han kommer seg på en båt.
And he heads to Tarshish.
Og I retning av Tarshish.
You can visit Tarshish today, it's in Turkey.
Du kan reise til Tarshish nå, det ligger I Tyrkia.
There was another Tarshish in Spain.
Og du har en annen Tarshish I Spanien.
Take your choice.
Bare velg.
But God sends a storm. God sends a storm.
Men så sendte Gud en storm.
And where did they find Jonah?
Og hvor fant de han?
Asleep.
Han sov.
As far as I know, Jesus compares himself to only one prophet.
Så vidt jeg har registrert, så Jesus han sammenligner seg selv med en profet.
The fellow Galilean, Jonah.
Og det var altså hans medgaleler, Jonah, som Jesus drar en parallell til seg selv med.
Now, Jesus read from the Isaiah scroll in the synagogue in Nazareth.
Ja, Jesus leste jo riktig nok fra Jesaja-boken i synagogen i Nazaret.
But as far as I know, he only compares himself to one prophet.
Men jeg tror han i forhold til å liksom sammenligne seg, så det bare Jonah som han trekker frem.
Jonah. You can read about it in Matthew chapter 8.
I Matteus 8 så står det om det.
And 12.
Og i vers,
what happens in Matthew 8? Jesus falls asleep in a storm.
Og hva det som skjer i Matteus 8? Jo, Jesus han sovner midt i stormen.
Is that an exaggeration?
Er det en overdrivelse der?
Maybe.
Kanskje.
But you know, I went to sleep in an earthquake once.
Men jeg sovnet under et jordskjelv en gang.
Yeah. In 1980 there was an earthquake in Athens, Greece.
Det var et jordskjelv i 1980 i Aten.
Everybody in my building ran out into the street.
Alle der i den bygningen sprang for livet ut av huset.
My Greek host screamed at me, "Get out of bed, get out of bed. We got to get out of here."
Min greske vert ropte og skrek at kom deg ut.
I said, "I'm going to die warm and dry. I'm not going out."
Jeg vil heller dø tørr og varm. Jeg vil ikke ut.
I'd had a long day. I was tired.
Jeg hadde hatt en lang dag. Jeg var for trøtt.
Another time we were in the war in Lebanon.
En annen episode, det var krig i Libanon.
And there were no bomb shelters.
Og vi hadde ikke noe tilfluktsrom.
The only people in all of Lebanon that had bomb shelters were the Palestinians. They had bomb shelters in the refugee camps.
De eneste som hadde det var palestinske flyktninger som hadde tilfluktsrom da i leirene sine.
But the Lebanese didn't have bomb shelters.
Men libaneserne selv hadde ikke.
And so what we do when there was one night there was fighting between the Druze, not the Jews, the Druze. D-R-U-Z-E.
Så var det en natt at det var kamper med druserne.
And the Christians.
Mellom druser og kristne.
And these 155mm howitzers were going off. Boom, boom, incredible.
Og det var et voldsomt artilleri, 155mm kanoner.
So my wife shouted, "Robert, Robert!" Is that my name?
No.
Quickly, grab the children, let's go.
Og kona mi hadde panikk og ropte det han ikke heter, men la oss ta barna, la oss komme oss ut.
Because we would, when there were bombardments during the war, we'd go under the stairs and just sit under the stairs.
For det vi gjorde var at vi satt oss under trappa da, under sånne situasjoner.
But I'd had a long day.
Men jeg hadde hatt en lang dag igjen.
At that time we had 200 YWAMers in Lebanon in a period of 18 months. 200.
Vi hadde hatt 200 uigure i løpet av en halvannetårsperiode som vi hadde ansvar for.
And I told Mimi, I said, "Look, take the kids, but I'm not leaving."
Så sa jeg til kona mi, "Bare ta ungene du, jeg orker ikke."
And I just put the pillow over my ears.
Så jeg bare la puta over hodet.
And somehow I fell asleep.
Så jeg bare sovnet.
And Jonah went to sleep in a storm.
Og Jonah gjorde det samme, sovnet i stormen.
Maybe he was tired like I was.
Kanskje han var like trøtt som meg.
It's a long walk from Galilee to Tel Aviv, because he caught his boat in Tel Aviv, Jaffa.
Han hadde jo gått fra Galilea og ned til Tel Aviv da, for å finne båten.
But the amazing thing is that Jonah says.
Men det ganske spesielt hva han sier.
This storm is happening because of me. Throw me overboard. And the storm will stop.
For han sier til de andre, denne stormen har kommet på grunn av meg, så dere får bare kaste meg over bord.
Think about that.
Tenk litt på det.
That tells you something about Jonah.
Det sier mye om han.
He's willing to give his life for 8 pagan sailors.
Han da i praksis villig til å gi livet sitt for disse 8 hedninge sjømennene.
Or however many they were.
Eller hvor mange det måtte være på den båten.
He's willing to sacrifice his life for these pagan sailors.
Han villig til å ofre livet sitt for disse sjømennene.
But he's not willing to go to Nineveh to give the word of the Lord.
Men ikke villig til å gå helt til Nineveh og advare folket der.
So what does this tell us about Jonah?
Så hva sier det om Jonah?
It tells us that he's not a coward.
Det sier i hvert fall at han ikke feig.
He wasn't fleeing from the Lord because he was scared.
Han flyktet ikke fra Herren ut av frykt.
He was fleeing from the Lord because he disagreed with God.
Han flyktet fordi han rett og slett var uenig med Herren.
They had had an argument.
De hadde jo hatt en diskusjon.
And God wouldn't change his mind.
Og Gud var ikke villig til å forandre mening.
So Jonas said, well, then go find someone else because I'm not going.
Så Jonas sier, ok Gud, da får du finne noen andre. Jeg kommer ikke til å gjøre det.
And incredibly, they throw him overboard.
Og utrolig nok, de kastet han overbord.
All their lives are saved.
Og de ble frelst.
Including Jonas. His life is saved too.
Og vi vet jo at Jonah også
overlever. By a big fish.
Gjennom den store fisken.
And he has about 3 days to think about what he's doing or not doing.
Ja, og i løpet av 3 døgn, som vi vet, så hadde han da mulighet til å tenke over hva han gjorde eller ikke gjorde.
And he repents.
Og han omvender seg.
And if you read chapter 2, it's like reading a psalm.
Og i kapittel 2 så er det som en salme som vi leser der.
Chapter 3.
Og i kapittel 3.
Then the word of the Lord came to Jonah a second time.
Så får han Herrens ord for andre gang.
God is the God of the second chance.
For Gud, han en Gud som gir nye sjanser.
He's giving Jonah another chance.
Han gir Jonah en ny sjanse.
And he says, Jonah, go to Nineveh, give him this message.
Og Gud sier igjen, Jonah, gå dra til Nineveh og tal mitt ord.
Verse 3, Jonah obeyed.
Så i vers 3, kapittel 3,
and he goes,
han adlyder Gud.
He goes, now this city, Nineveh, is called a nation state. It's an enormous city.
Og det en slags bystat, dette Nineveh, som ganske stor.
Today we would call it a gateway city, a mega city.
En sånn megaby, en sånn by som på en måte åpner opp.
Where I grew up in Tel Aviv, you know, in the Israel that I grew up in, there were 2 million people in the whole country. In the whole country.
Da jeg vokste opp i Tel Aviv, så var det ikke mer enn 2 millioner mennesker i hele Israel.
Today there's 8 million.
I dag det 8 millioner.
And I think, what is Norway, 5 million? What are you here? Yeah, Israel's bigger than you are.
Israel jo større enn Norge.
But when I was in Israel, it was a very small country.
Men da jeg vokste opp, så var det veldig lite.
And Tel Aviv was more like a town, not a city.
Det var Tel Aviv var som en småby, ikke som en moderne
city. I've never been in a big city until I joined Youth of the Mission.
Jeg hadde egentlig aldri vært i noen storby før jeg kom inn i UiO.
I went to Athens, Greece.
Jeg kom til Aten.
And I was told half the population of Greece lives in Athens and Piraeus.
Og så fikk jeg høre at halve befolkningen i Hellas bor i Aten eller området rundt.
4.5 million people.
4.5 millioner.
There are 9.5 million Greeks.
De har 9.5 millioner totalt i landet.
Huge city.
Så det var en svær by.
It's a big deal for me.
For meg var det ganske voldsomt.
It's a big deal for Jonah.
Og det det for Jonah.
Remember, Jonah is from Galilee.
Husk på at han kom fra Galilea.
No big cities up there.
Det ikke noen stor by der.
Not even today.
Ikke i dag engang.
He walks through the city.
Og han kommer inn i byen.
And he gives the message of the Lord.
Og så gir han budskapet fra Herren.
40 more days and Nineveh will be overturned.
Og budskapet var om 40 dager kommer Gud til å ødelegge byen.
Was this God's message?
Var dette Guds budskap?
No.
Nei, det var ikke helt det.
This was not God's message. This is Jonah's message.
Dette var ikke Guds budskap, men det var hans eget budskap.
He left off half of the message.
Han utelot halve budskapet.
He left off the part that says unless you repent.
Nemlig den siste delen som var betingelsen om dere ikke omvender dere.
This is like our media, like our newspapers and television, you know, they only give us part of the news, part of the story.
Dette minner veldig om dagens nyhetsformidling i media, at det gir oss bare halvsannheter.
That's what Jonah was doing.
Og det samme gjorde Jonah.
He did not give the word of the Lord. It was a partial word of the Lord.
Han ga faktisk ikke Herrens ord, men bare en del.
Even so, what happened? They all repented.
Men de omvendte seg.
Jonah is a small book.
Det en ganske liten bok i Bibelen, Jonah.
It's got a big message.
Men det har et kjempestort budskap.
A message that was only 8 words long and wasn't even the complete message.
Et budskap som bare 8 ord langt og som ikke engang var komplett.
Changed the destiny of a nation.
Det korte budskapet forandret retningen og skjebnen til en hel nasjon.
You know what that means to me?
Hva betyr det for meg?
That means to me that it only takes a little bit of light to dispel a great darkness.
Det sier meg at det skal bare litt lys til för att driva på unna ett stort mörke.
And what does Jonah do?
Så vad gör Jonah?
He was probably a manic depressive.
Antagligen så var han en sån manisk depressiv person.
Had mood swings. Wasn't a very stable individual.
Inte särskilt stabil I sin psyke.
He's either way up or he's way down.
Höjt uppe eller långt ned.
I don't know if you know what manic depressive is. There's a medical term for it. I can't think of it. Bipolar disease, bipolar or something like this.
Bipolar, alltså vi.
Yeah, that's what he reminds me of.
Det minner mig lite om det när jag läser om Jonah.
When I get to heaven, he's probably going to say, "Hey, I heard that you called me a bipolar."
Så jag står I fara för det kommer till himlen senare att Jonah konfronterar mig med det. Ja väl, så du kallade mig bipolar du.
But they repent and even the animals repent.
Men till och med djuren omvänder sig.
Verse 10, and when God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion on them and that did not bring upon them the destruction he had threatened.
Så I Jonah kapitel 3 vers 10 så står det da de vente om fra sin onde ferd. Og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet.
So God puts aside his anger.
Så Gud altså legger til side sin vrede.
Which is an incredible act of mercy.
Det en helt utrolig nådehandling.
The way the Syrians ruled was through terror.
Måten syrerne regjerte på var gjennom terror.
When Jonah approached the city of Nineveh,
da Jonah nærmet seg,
which is modern day Mosul today,
som altså det Nineveh som tilsvarer Mosul I dag,
he would have seen pyramids of skulls, heads.
Så ville han se pyramider av bygget av hodeskaller.
And he would have seen skins, human skins, nailed on the walls near the entrance into the city of Nineveh.
Och han ville se människohud som var spänt ut på runt portarna till byn.
That was to make people fearful.
Det var för att inge frykt och skräck.
If you dare resist the Assyrian Empire, we'll add your head to this pile of heads.
Så hvis du bare våger opponere mot oss, så ender skallen din her.
And God turns away his wrath and shows mercy to this kind of people.
Och så skulle Gud vända sin vrede och visa nåde mot såna folk.
Now when God puts down his anger, Jonah picks it up.
Men när alltså Gud lägger ifrån sig sin vrede så är det Jonas
Jonah picks it up.
Som tar den vreden.
It says verse 1 of chapter 4. But Jonah was greatly displeased and he became angry.
Det står I kapitel 4, men detta misslikte Jonas starkt och han blev harm.
What kind of man is this?
Vad slags människa är han Jonas?
Listen, let me tell you something very straight.
Låt mig säga det väldigt direkt.
If God used me the way he used Jonah.
Hvis Gud skulle brukt meg som han brukte Jonah.
If I'd gone in and preached a message to some great mega city and the whole city turned to Christ because of my preaching and ministry.
Hvis jeg hadde opplevd at jeg ble kalt til en stor by og kom med et budskap og byen omvendte seg på grunn av hva jeg brakte.
You know what I would do?
Vet du hva jeg ville gjort?
I'd call up Christian television. I'd call up Pat Robertson at CBN and say, "Hey, my name is Robert Sacker and you want to have me on your next show."
Jeg hadde jo selvsagt tilkalt kristen TV og publisitet som bare det.
You need to hear how God used me to see a whole city turn to Christ.
Alle burde få vite hva jeg har oppnådd, hvordan jeg har vært med å se at byen omvendte seg.
Then I would contact Charisma magazine, Christianity Today magazine. Then I would call up my mother.
Og jeg ville rapportert alle de kristne ulike magasinene før jeg hadde ringt mamma.
Hi mom, Bob here.
Hi mamma, her jeg.
You won't believe how God used your son.
Du kan bare ikke forestille seg hvordan Herren har brukt sønnen din.
It's incredible but true.
Det bare helt utrolig, men det sant.
You'll see it on television a couple of nights.
Du skal få se på TV snart.
Maybe even in a newspaper.
Kanskje I avisen.
And then my newsletter.
Og så I nyhetsbrevet mitt da.
I'd get a hold of my wife. I'd say, we need to write a newsletter. Get out right away.
Vi sa til kona, men nå må vi skrive.
People need to hear how God used me to see a whole city turn to faith in God.
Folk må bare så fort som mulig få høre om hvordan Gud brukte meg till att se en hel by om människor.
Okay, I've been very open and very transparent with you.
Okay, nu har jag varit väldigt ärlig och genomsiktig också.
Now you know what I'm really like.
Nu skönner du hurdan jag är.
And the kind of person my wife has to live with.
Och vad slags människa min kone må hålla ut med.
But Jonah was greatly displeased.
Jonah misslyckte detta alltså starkt.
And he says, now here's the verse. O Lord, is this not what I said when I was still at home in Gat Hefer in the Galilee?
Så Jonas säger, "Å Herre, var inte det jag tänkte då jag ännu var I mitt hemland?"
So we know from that verse that there was evidently a discussion that's not recorded, but he alludes to this discussion.
Så då igenkänner vi liksom den diskussionen som må ha varit då I starten.
For I knew you are a great and compassionate God.
För så säger han vidare, för jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud.
Gracious and compassionate God.
Långmodig och rik på miskunn.
Slow to anger and abounding in love.
Att du är sen till vrede och överströmmande I
din kärlek. A God who relents from sending calamity.
En Gud som håller tillbaka olycka.
Now, O Lord, kill me.
Nå Herre, bara ta livet mitt.
How is it translated in Norwegian?
Which verse?
Verse 3 of chapter 4.
Yeah, take my life.
Yeah.
I would rather die.
Well, I'd rather die. Mm. Kill me. Mm. But the Lord replied, verse 4, have you, Jonah,
så
have you any right to be angry?
Så svarer Herren I vers 4, har du noen grunn til å være harm?
What a loving papa we serve. What a loving God.
For en herlig himmelsk far som vi tjener.
I mean, think about this. What a patient God.
For en tålmodig Gud vi har.
But Jonah was very upset. And he sat down east of the city.
Jonah var jo veldig opprørt, og han satte seg litt øst for byen.
And he prayed and he hoped that he would see another Sodom and Gomorrah.
Han satt der og ventet
fire fall
på,
from heaven.
Skulle gjerne sett at ild kom fra himmelen, sånn som det var skjedde I Sodoma og Gomorra.
Verse 8, he said, he wanted to die, and he said, it would be better for me to die than to live. Jonah says, I want to die.
Han sier rett og slett, la meg heller dø.
Verse 9, but God said to Jonah, do you have a right to be angry?
Og så svarer Gud, har du noen rett til dette?
I do, he says.
Og han svarer, ja, det har jeg.
I'm angry enough to die.
Jeg sint nok til å dø.
This is a man with a death wish.
Et menneske som har altså et ønske om død.
Everything is about dying, dying, dying.
Kill me. Nå dreier det alt seg om bare, la meg dø.
What's the deal here?
Hva det som foregår?
What kind of human being is this?
Hva slags menneske han?
Again, God comes to him. He said, this is the fourth time the Lord speaks to him.
Og nå kommer Herren enda en gang, det fjerde gangen.
And he says, how could I not have mercy on these people?
Og Herren sier altså, hvordan kunne jeg la være og ikke vise nåde og miskunn?
And on these animals.
Og I forhold til å spare disse dyrene også.
How could I not?
Hvordan skulle jeg kunne la være?
You know, Jeremiah preached for 40 years with tears.
Jeremia, profeten Jeremia, han forkynte prekte I 40 år, stort sett gjennom tårer.
And do you know what kind of response he got?
Og vet dere hva slags respons han fikk?
A big zero.
Det var et stort null, ingen respons.
40 years of preaching.
40 års tjeneste.
Jonah comes and gives an 8-word message.
Så kommer Jonah og har et 8-ords budskap.
And a whole people are changed.
Og et helt folk forandrer seg.
Why do you think if Jonah is not a coward, why do you think he behaved this way?
Hvis han ikke var feig, Jonah, hvorfor gjorde han det da?
Was it just because the Assyrians were a brutal people and he didn't want to be a vessel of grace and mercy to them?
Var det fordi at han hadde så mye mot syrerne at han gjerne så at de ble straffet?
It's a bit more complicated.
Jeg tror det litt mer komplisert.
In 2 Kings chapter 14.
Annen kongebok 14.
That's a bit easier to find in your Bible. 2 Kings chapter 14.
Andre konge.
What do we read? 14. We read about a prophet called Jonah.
Der leser vi om en profet som heter Jonah.
The son of Amittai.
Sønnen til Amittai.
So it's the same man.
Så vi snakker om den samme mannen.
And what happens here?
Og hva skjer?
He prophesies that the king of Judah called Jeroboam, that God would bless him and increase his kingdom.
Så han, I dette tilfellet så profeterer han over kong Jeroboam I Judariket, at Gud vil velsigne ham.
You can see, just so in case you're checking, in verse 25 it says, Jonah, son of Amittai, the prophet from Gad Hefer. So he says to King Jeroboam, I'm going to bless you, I'm going to bless your rule, I'm going to bless your kingdom, and I'm going to expand your kingdom.
Så altså han taler ut over kong Jeroboam at Gud vil velsigne ham og utvide grensene for hans rike.
So what?
Så hva så?
I'll tell you what. What was Jeroboam's response to God's blessing? Him and his kingdom.
Hvordan responderte kong Jeroboam på denne velsignelsen?
He rebelled against the Lord.
Han gjorde opprør mot Herren.
And Jonah was humiliated.
Det var en ydmykelse for Jonah.
He was ashamed.
Han var skammet seg.
Det var... And he felt, if my own people will not listen to me, why should I go to the Assyrians?
Så han hadde denne erfaringen av brent seg.
That's one.
Hvis ikke mitt eget folk vil høre, hvorfor skulle de der borte?
The second reason that Jonah behaved the way he did.
Det en annen grunn til at Jonah også var slik som han var.
Is because he knew human nature.
Han var veldig klar over menneskenaturen.
And Jonah was right.
Og han hadde for så vidt helt rett.
150 years after Jonah went to Assyria.
150 år senere.
We read in the book of Nahum.
Så kan vi lese I boken Nahum.
The Assyrians turned away from God.
At assyrerne de vendte seg bort fra Herren.
And they became even more brutal than they were before.
Og ble enda verre og mer brutal enn før.
So Jonah knew human nature.
Jonah hadde ingen illusioner om den menneskelige natur.
But he didn't know God's nature.
Men han kjente ikke godt nok Guds natur.
That God blesses the undeserving.
Det at Herren faktisk velsigner de som ikke fortjener det.
The Bible says that God will be found by people that are not even looking for him.
Skriften sier at Herren lar seg finne av dem som ikke engang leter.
Do you know what grace means?
Skjønner dere hva ordet nåde egentlig betyr?
Where is the cross? Where is the cross?
It's outside.
There, right there. There's a cross.
Det et kors her borte.
Do you know what that cross means?
Vi skjønner hva korset betyr, eller hva?
That means receiving what you don't deserve and cannot earn.
Det korset betyr at du får motta det du ikke har fortjent.
Does that translate into Norwegian?
Yeah,
grace is receiving what you don't deserve and cannot earn.
Ja, hva du ikke har fortjent og heller ikke kan oppnå selv. Det den nåden du får fra korset.
Jonah knew human nature.
Han kjente godt til den menneskelige natur.
So do you.
Og det tror jeg du også gjør.
But he didn't know God's nature.
Men hva med Guds natur?
Jesus said, I must go and bring sheep that are not at this fold into my fold.
Jesus snakker om at han har andre sauer også som han må få tak I og få inn I folden.
Jesus said, You are fishers of men. I'm sending you out.
Og han sier til sine følgere at dere menneskefiskere som jeg sender ut.
Maybe it's across the street.
Kanskje bare over gaten.
Maybe it's in the next village.
Kanskje til neste by.
Maybe it's Tanzania.
Kanskje til Tanzania.
But you can't be a blessing unless you go.
Men du kan ikke være en velsignelse hvis du ikke går.
The go of the gospel.
Dette gå-dimensjonen I evangeliet.
That's the mission that's God calling us, that God's calling us in, on or in, calling us to. Got it. This is the mission that God is calling us to.
Dette det oppdraget og misjonen som Gud kaller oss til.
And it's not mission impossible, it's mission possible.
Og det den muliges misjon.
Let's pray.
Så la oss be sammen.
Father, we thank you for your word.
Vi takker deg for ditt ord, Herre.
It's solid, we can stand on it.
Det så solid og sterkt, vi kan stå på det.
We can build our lives on it.
Vi kan bygge livet på det.
Your word is true.
Ditt ord sannhet.
We thank you for this story of Jonah.
Vi takker deg for denne historien om Jonah.
Which is your story.
Som egentlig din historie.
About how you poured out your love.
Om hvordan du øser ut din kjærlighet.
And grace.
Og nåde.
And salvation.
Og frelse.
To a people who did not deserve it.
Til et folk som absolutt ikke fortjente.
And that's us.
Og det gjelder oss.
None of us in this room deserve your love.
Vi ingen her I dette rommet fortjener din kjærlighet.
We don't know why.
Vi skjønner ikke hvorfor.
You loved us enough to hang naked on a cross.
At du elsket oss så mye at du var villig til å henge der naken på det korset.
But we're so glad you did.
Men vi så takknemlige.
And we'll have eternity to thank you.
Og vi har evigheten til å uttrykke vår takk.
And as we take communion now.
Og nå som vi går inn I nattverd.
May we have a new appreciation of what the bread stands for and what the wine stands for.
Måtte du gi oss en ny forståelse og en verdsetting av hva vin og brød egentlig står for.
Oh yes. We thank you.
Vi takker deg, Herre.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.